Sigira para pam pam pam. Dona na chipu de
ionizer. Oh yeah. The
spin penda koni. Kiko pam paka moni. Niki pekenya pekenya. Misi waini chenewe.
Namshukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia, na kila sababu kujivunia.
Kame ni tekenya, kame ni gusa kunako, eh kunako.
Atuna penda koni, kikupa mpaka moni. Niki pekenya pekenya, misi waini chelewe. Kikuchumu ndomoni, tachi tachi kiononi. Na tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
DJ B, the spin doctor. www.djb.co.ke.
Hey, atu na penda koni, kikupa mpaka moni. Niki pekenya pekenya, misi waini chelewe. Kikuchumu ndomoni, tachi tachi kiononi. Na tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
You're my sweet chocolate monster. So read my contemplates on that. And baby better ride for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call your king, put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like rhythm now.
Abba, asa show me like it from me kupa mama. And put your tama, kama inasama. Ni kupike chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana, jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama, tuwafunge kelele. Mana wanao leave me so low, or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba. Zilichinga vidanga dana, vicheche nchunie simba. Oh, nchunie simba. Oh, nchunie. Asa baby, usho mile kitu amekupa mama. Embu chutama, kama inazama. Nikupike chinga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana, jua kizama. Tuanze kandana, konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele, mana wanao.
Ini komeshe katika tika katika tika tika dona katika oh baby katika.
Can you hold on to me on the floor on my knee, move it side to side baby. Oh katika.
Namshukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia, na kila sababu kujivunia.
Namshukuru
Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia. nigusa ndo nazimia ye. Yandika namshukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi namshukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia na kila sababu kujivunia ye. Yani kila kona umetimia, napenda mano kato kinukia, ukinigusa ndo nazimia ye. Yani kama ndege hawanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae, minawe. Ujeni kubebe washangae, kwenye uchungu wakazae, tukicheza kuche kuchi na hotale, minawe. Unagula pia, wala unafido, chujuza kunitoa majicho hata uvegunia, bado uko simple unapendeza. Shepu simi, kiuno kijiko, chumani wanipa madiko diko, kifungua koki, ya nini mafuriko, meniweza. Kuma baby te amu, te amu. Kuma baby te amu, te amu.
Tu esa unica mitali di me, mitali di me, mon amour. Es esta que di todas las rosas que tiene un jardín, no jardín. Esa forma você é louca, me deixa com água na boca. Quando te tocar, meu body fica na lume. Vamos pra mamá, pra papá, por fazer essa menina. Menina, mais linda do mundo. Essa tá chocando, que eu me toco. A mamacita que me tombalou, que me tombalou. Essa tá chocando, que eu me toco. A mamacita que me tombalou, que me tombalou.
Uma baby te amo. Karibu na mie, najia
Come boy, need a burden. Mimi mwezio kwako nimeka na tia gambi. Come here, make a chop your money, baby. Come closer, baby, closer. Ooh, baby, take your clothes off. Let's make love in a rover.
Ina makiyogi doki, fanya kauna biga deki. Deki, give me some cake. God bless your mama, Ayana.
God bless my mama,
Ayana.
God bless your mama,
Kenya, kame nigusa kunako, kunako. Kani pekenya, kame nipofua macho, macho. Kanafanya makusudi, kama kataki pipi. Kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki piki. Kani pandesha midadi, nikimuona begi azikadi. Moyo mpasuko radi, papigo mbio vila ya idadi. Chepulake la nikiminaji, mtoto nani malizia mtaji. Akili kwa kiasi chaji, takapa tapa kama mfamaji. Teke te Kenya,
te Kenya.
Kani teke te Kenya,
te Kenya.
Haminishika kwenye paja,
te Kenya.
Na mtaja taji,
te Kenya.
Teke te Kenya,
te Kenya.
Kani teke te Kenya,
te Kenya.
Haminigusa kwenye kwa,
te Kenya.
Yani mara uko mara hapa,
te Kenya.
Kani te Kenya, te Kenya katoto. Kani te Kenya, te Kenya katoto. Kani te Kenya, te Kenya katoto.
Money boy,
te Kenya, te Kenya katoto.
Nikika te Kenya, kana te Kenyaka, yani. Kana cheka cheka, kameni te Kenya. Kana vitete mesh, wami kitonga sekenke na sereleka.
Te Kenya,
mikono juu kana mabao.
Te Kenya,
upepo soku mangalao.
Te Kenya,
ukizungusha mama na pagao.
Te Kenya,
adibiri kala mwaga kahawa. Ukikati, kakigugumi. Masai kanipadawa nishatafuna mizi. Wanidati, shakichizi chizi. Yani natapa tapa na shindo kupiga mbizi. Mina mokongo, ukunje mikono. Tende taratibu kama kono kono.
Kukukishingi, shingi, kukukishingi.
Kama muzika goma kwenda.
Kukukishingi, shingi, kukukishingi.
Kizombi nina toka milenda. Kani
te Kenya, te Kenya,
te Kenya.
Kani te Kenya, te Kenya,
te Kenya.
Hamilishika sinye praja,
te Kenya.
Na mtaja praja,
te Kenya.
Te Kenya, te Kenya,
te Kenya.
Kani te Kenya, te Kenya. Hamilishika sinye praja, te Kenya. Ni mara umara.
Usalisha, banya na ba. Usalisha, nyama kwa nyama. Usalisha, mama we.
Mabari ya toka buza tulifika. Waweke fensi tunarukaga ukuta. Kama mafisa tuwajage tabifupa. Mifupa, chamtu mavi wanashikaga ukute. Bia tatu ila badayo tajutu. Kama ulitwinga basi leo tunafuta. Tulifuta. Watu wanaruka majioka uko. Viuno vimefungwa mota hivyo. Siku chafu wana boxa uko. Mjoba katangaza loa uko.
Ae, ae, mama ae. Ae, ae, blusa ae. Apo gusa unase. Gusa unase. Twende gusa unase. Gusa unase.
Usalisha, bazi na chani. Usalisha, banya na paka. Usalisha, nyama kwa nyama. Usalisha,
mama we.
Oh my, kikanyagia. Hatari ya moto inaunguza. Kucha, simambia. Mgambo wa murungu suuza.
Gande gande kama ruba. Nipe mahaba na huruba. Wasema umetoka buuza. Beba bebea buuza.
Yente yente, teke teke. Ongeza makeke kumali bake. Chumbeza nele, kitu dedede. Chumbani karate, mixa mateke. Usije ukansusa. Napenda ukingusa. Safari nafika. Hasa ukini oleza, yeah.
Usalisha, bazi na jana. Usalisha, banya na ba. Usalisha, nyama kwa nyama. Usalisha,
mama we.
Usalisha, bazi na jana. Usalisha, banya na ba. Usalisha, nyama kwa nyama. Usalisha,
mama we.
Moja moja, ukipata nafasi tukumbukane. Nitalipa boda boda, achana mwendo kasi, usijibane bane.
Ewe binti maringo, sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwezako bado nko singo, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, niwe iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, naisi la moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, yapo mionje onje mwezio. Penzi linanilegeza.
Sonona sonona,
eti lini utapata nafasi?
Sonona sonona,
oh baby oyo, nambie basi.
Sonona,
nafsi nyonge, naishi kwa wasiwasi.
Sonona sonona,
beba wangu moyo, mwepesi kakarakasi.
Sonona sonona.
DJB The Spin Doctor. www.djb.co.ke.
Mwaga wino wakaramu ya penzi langu. Simba shimo unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya mwana sesere kunichezesha. Mimu woga machoso, sijeshikwa na kwiku kimasihara. Sema ni andae vipopcorn, unyonye na vipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza, nahisi la moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo unionje onje mwenzio. Penzi linanilegeza.
Sonona sonona,
eti lini utapata nafasi?
Sonona sonona,
oh baby oyo, nambie basi.
Nafsi nyonge, naishi kwa wasiwasi.
Sonona sonona,
beba wangu moyo, mwepesi kakaratasi.
Sonona sonona.
Ghetto loving, it's not here that you say you be wanting. Need a Kenyan, need a k- oh no, I don't need a k- I want you boy, with a ghetto love. It's not here that you say you be. I want you boy, with a ghetto. It's not here that you say you be wanting. Need a Kenyan, need a k- oh no, I don't need a k-
You say that now,
Nadia.
Yeah,
Kuru
kushu paragasha kuru kukungung. Penzi lako limeniko mika kudu. Nimenishika nine sema tumasudu. Karibia chapter na nipigia mamutu. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Ntakanya na wendo, ntakanya raga. Ntakanya na wendo, ntakanya raga. Ntakanya na wendo, ntakanya raga. Ntakanya na wendo, ntakanya raga.
Chibobo wangu, mwodari wangu. Chibobo wangu, mwodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutex banda ndolekua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chakodondo. Wakati sina doli kibishana na kamongo. Tony ukipita na maboy, wanna dance. Nazidi kuwa lenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tuka begani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tuka begani.
Kuru kushuka rakasha kuru kukungung. Koli meniko mika kudu. Nimenishika nine sema tumasudu. Karibia chapter na nipigia mamutu. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Takanya na wendo, takanya raga. Takanya na wendo, takanya raga.
One to the day, apu ndakinda kungora. Two, tu anzeza Sodoma na Gomora. Three, amoka fadhi apu ndakubora. Four, tetema na masinza maora.
Instagram too, sometimes niko sober, sometimes mavitu. Akisoga mina diunga, ha, mavisu. Ask how I do, you're better than you. Hey, wame pay attention, na acha silly PC. Nikisa impiga, kauba CTC. Sija kula yako, ndio niite visi. Minako ga romantic, naeza kwa mpisi. Wana nitagoda, timido kata goddess. Hapa midio board, shika chok chora zote. Niko uptown, tena bado kwa machoche. Anything, anything, lolote, nilolote.
Orea, ai, nima kushoto, ai. Orea, ai, nikimangoto, oh. Orea, ai,
Peter Orosho, oh, Orea ai, Nisiba Koko, oh, Orea ai, Nima Kushoto, ai, Orea ai, Niki Mangoto, oh, Orea ai, Peter Orosho, oh, Orea ai, Nisiba Koko, Nyama Konyama, Chichuri Kama Kisa, Let a change to Zai to Pakia, Nina Asali, Lakini Sina B, Napenda Punyeto, Yomana Sina B, Anapenda Tina, Lipota AAD, Mazi Kwembe, Omulida Mona Wanje, Bangai, Penga Jufom, Niku Banje, Nichome, Kipenga Jufom, Niku Pange, Leta Keroma, Sikuje, Niku Mange, Kuku Sitake, Unga Ukande, Ta Unambe, Kusukuje, Niku Pande, Niko Mabodo, My Spirit Niza Sande, Ore Ai, Nima Kushoto, Ai, Ore Ai, Niki Mangoto, Oh, Ore Ai, Peter Orosho, Oh, Ore Ai, Nisiba Koko, Oh, Ore Ai, Nima Kushoto, Ai, Ore Ai, Niki Mangoto, Oh, Ore Ai, Peter Orosho, Oh, Ore Ai, Nisiba Koko,
Mamiro, we unaenda roo, takiloso unakuja na chrome, na minyozi mepigwa tunandom, kambioni kuchana tukanjong, Wanjiro nikurukie kinjo, kombero nikukembe kwa chuom, Ore, more origanero, waiterero dari ariganero, Ore, more origanero, waiterero dari ariganero,
Ore ai, Nima Kushoto, ai, Ore ai, Niki Mangoto, Ore ai, Peter Orosho, oh, Ore ai, Nisiba Koko, oh, Ore ai, Nima Kushoto, ai, Ore ai, Niki Mangoto, oh, Ore ai, Peter Orosho, oh, Ore ai, Nisiba Koko,
Nina Kodoga kwa one gabora, una kodoga kwa one gabora, odiwa morango na madama track sana, ana duri yako sop sana, sijacha kure dana nilitia masikio pamba, kuvimba kija micho mali bigi wanakada, nilipenda shata sana mkako sadi sta shahada, nilipenda kuu sana malata nibia jimbota, matembe nkaekewa kwa kiruma na mogofa, na badu tukipatana wanade kushkiwa soda.
Ore ai, Nima Kushoto, ai, Ore ai, Niki Mangoto, Ore ai,
mapenzi rani dunia nilikuona kanivutia baby, you're everything that I need baby, you better know wengine wapulize gunia, you're my beautiful peacock,
oh yeah, yeah.
Takutunza kamtoto,
hey.
Ototo sitoto,
oh yeah, yeah.
We mtoto kiboko, if you don't mind let's take a photo, chora namba kwenye telephone, yeah, yeah.
Hey, telephone.
Oh baby, let's take a photo, baby.
Hey, photo.
Kisha chora namba kwenye telephone,
hey, telephone.
Leo tujuane,
yeah.
Me can get enough for girl,
yeah, yeah, yeah.
Ever since I met you,
yeah, yeah, yeah.
My baby,
how turn to the room.
Ever since I met you,
yeah, yeah.
Me can get enough for girl,
yeah, yeah, yeah.
Now come on, baby.
fire, fire, fire. You're so magnetic, kama ni pete hapa automatic, yeah. You're so magnetic, kama ni ball nitagusa neti. Baby, let's take a photo, baby, yeah, photo. Kisha chora number kwenye telephone, yeah, yeah, telephone. Oh baby, let's take a photo, baby, yeah, photo. Kisha chora number kwenye telephone, yeah, telephone. Leo tujuane, yeah, yeah. We can get enough for you, yeah.
I see you sitting in a corner, Gucci Gucci and Prada. You say you came with your lover, but that boy is your brother. Baby, what should I do now? No, yet I wanna be your lover. Yet I wanna be your lover. I wanna be your undercover lover. Baby, give me chance. Baby, one more time. Girl, the way you look and the way you smile. Your body swing like a bumbo. Oh, can I come to your condo? With your condo. I'm gonna with your condo.
Fine girls, come to daddy. Come dance for daddy. You can come with the shorty.
Follow. lope. Nijete preve mwishuvesa. La mola, la mola. Sejo kidono. Tuleju ambula one lope. Nijete preve mwishuvesa. La mola, la mola. Sejo kidono.
Me I be by my way. My brother fire away too. Life not tan but tan. Le men poko ava selfie. Me I be by my way. The man for travel so key, so just follow me to our way. Yeah, so just follow me to our way. Rapido, via Bonem, Mola Keski, Terran Kamsala. The petit pal, qui te décide pas. Selon qui a personne, y'a rien. Depuis quand nous si l'en d'un. Dans où des bessèques, à des malheurs. On n'a pas peur du soleil, moulo moulo. On va remplir le sac, pour toute la mifa. Chacun son baraille. Polé, 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 où ta fita. Polé, 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 Maïcha, si yo araka. Tous les jours au boulot, moi je dors pas. Le jet est privé, moi je vais ça. La moula, la moula. C'est Dieu qui dort. Tous les jours au boulot, moi je dors pas. Le jet est privé, moi je vais ça. La moula, la moula. C'est Dieu qui avait donné.
Me, I find my way. My brother, find your way too. Life now turn me down. Demain pour toi va sortir. Me I define my way. My sister find your way too. Life now turn me down. Demain pour toi va sortir. So just follow me. So just follow me.
Where can you